ciidanka mahadnagaana walaya inay kugu dego gobolladan iyo inay sidiiana ay tahay xarunta iyo deegaanta ka hayti tamaayta dhiso hayta iyo han kale ciidanka mahadnagaana sidiiana ay wada dadweynaha qaybashii shir duwan oo reer koonfur galbeed noolinka baaqay nebe dowl ku faylamale nebe dalka wada shaqeeyay walaalaha jarjaro oo dowlad laanta dhibaatooyinka lahaa aragay oo dowlad laantana walay boosadii ku kubaha fadnay dowladnimadoona ka tiigsada fadnay intani gacan lagu dhiibo lancaster inta karaashiya ku jeysadiyaan wax ka baaqay tan keleeday dadba badan fikira oo walaalo badan kadi jira aragnay wali fadaanay in walay oo laisku hilmaamo dowladnimada soomaaliya dhaqaaqdii beedan lahayd kariim lancaster intiisu inay karaashiya in isku jeysada haddii dowlad bay helna dhibaatadaha aragnay wadankan weli sunaha ka dhihi dhibaata wal ogi marka waliba rajeyana ummadda inay dowladnimada fahamta meeluna tirownaan walaalo badan laha ka maray iyagoo adc etaa oo xarun adc etaa adduunka dhan keydka soomaaliya dhan la dhigaa laha maray haddana iyagoo dhibaatooyin badan laha ka maray laha maray mar way laha maray inay baarlamaanka ata laha maray geekan way la marahaa inay xarun dhaqan galeen laga soo beeyo marka adduunka waliba maalinba meelo rooga